yande joni tori minta chapantat studio kalangu habaruji edengal fulfulde kor jawone mon le koy kibaruji dina wodi windugol hon himbe yohna koy mu e makka ko fudda subaka hande do enna galdu nyame kana won dum fadda wama ko ho fadda ke dum dunduga al faawar joni jande ko horebe agence ji ngati nana ko dum lati nonni faande ko watta himbe hebe won ko yira polio nyaw mbarow koy sukabe dum enda en dar region mo agadez yude tati vaya tati lewru joni dina no gay didi do den nan docteur kawjido fil ko darta cialal region ko halto ele kibaruji men bi yewtan men pinna hande sido kalangu andinan en non do fi ko darto hakkeji sukabe wakati bolwole e nokuto bolwole on wada no han do reñere sumana amadou jangata habaru je fulfulde kor jan hirtemo yarno biir le koy kibaruji ni himbe no jaha fa winda koy mu en do hono farjo lawol yono koy mu en hejjore kanye umra dun du kono lawol no we gaho gaho en dani fuddanoma kano woni fa warjo dun kono ni dum faddama gam be bi himbe hewben don latibe jogaaki talki mudun en dum woni passeportuji mudun en e juude mudun en yerno mohammed mayga horejo faande dental himbe yarum himbe makka o haaliri subaka o
bindol inde himbe do lawol internet fuddama hande subana hikkani jambe kime jeddo e sappo e jeenayno tawabe der agence suji kime didi e sappo jaccirno wodi gande ni neddo windi inde mo buray duubi chapande nay jomun no hollote ko duubi jomun wittaki de sigila kiddo andado demmun minen bayi pami baka ka agence fu hebi denni minen yama he ko ho moddina sigila o fawarande joni no wodi jehobe hi jore be kebay passeportuji mabbe dun do satarmano do lawol internet sirimgawo on to saifiyo mun no wodi passeport mun cede hi jore mun don donko jomun inde mun hebe windi minen jama e fedde ko ho ewa sarusi hawjine filla passeportuji di ko watta fi on jewtini de no wodi himbe be fa yande jitata jamma ibe tawa tom ibe tefatalki mabbe di
20 to fun like
nan yarno mir en ko ho hono fedde hawjine yargol himbe umra e hajji fadde ke hon bindi din enda be mbi fa yaade yes jokka alle e yande de horebe agence be nangadi ko watto himbe sappo en jeegon kawon ko yira nyaw polio me litti on endan dum wonno ko warto ko sukabe dum endan dum duta kana ele kerol hono loctoroy tawa le region mo agadez dum wonno ko lima fa yotti tat le rejoindre dum nan enoga e didi dum waddi ko fawar joni be mbi nenne ne ka horebe cella region be kolli dum don be kollidi be mbi hono himbe be dum burna ngudu kam wonno cikolo keccu fa yotto duubi nay dum dum konna hono ko lati docteur kawjido fil ko darto cellal to enda docteur iro bawa o holli o wi joni o ko be jidi woni himbe kabba anya hono wadde suka mudum wadne hono pesugal gal enda ko hisinta nyaw polio melis kany won ko halani metedo musa mamam bandi mi ta to enda gades
ala date d'aujourd'hui la région
ko watta himbe sappo e jeego o kan nyaw polio nangi leydi agades be nyawgu buri nangude kan woni tukalo dima koy fa wara duubi nay kambe sappo e tato non denko buru koy duubi nay kambe doktato himbe kinno no gadan pirtul hore gambe jaba sukabe mabbe gadane kural hisa nyaw polio be kokke kiniji vitamin A e kiniji baroje gilji redu hakika nyawgu no don der leddi din denne be gadana himbe yewtereji pindindol de electrope gari dambugal bale mabbe be accha sukabe mabbe kokke safaregi din
supplementer et puis les diparasites
nani nungu hikka non jippo leddi Niger hese hese yaade nokku warde nokku kana won nokku warde nokku du kono ndiyan dan tobira hono himbe andira sanne sanne kan won toba togo accha nogon hono yorno galduri nyeme tawa bangergo hebi ndiyan bangergo hebay dun sabi min jemi jamoy horebe meteo kan won etobe kenuli ndiyal enda gam batte be pammen himbe dum won ko wado to dum jon sudu aminu biten nafisa lati goto gollobe to enda sarusi kawjido faande etol kenuli e ndiyale o halani bandimi Zainab Abdou dum won ko watto
Actuellement, nous sommes
en Johnny. Min galana der fuddorde dungugo dun do deniji wama jodol di dule ngadoje diyan dan hala majum no der jajirka leydi din no wodiri kanji kawrata ngada dule mawde ngongano dule den no egga de ko ni Allah wadi natol dungugunno diyam duttan wala der dule den dun wadi do diyam tawadan der dule den no yawi hantude dun do woni no wadi wakati jogon tobo wadi der bangejogon do tobo gon wadataaki dum fu hano dule gonde sengoji kambugunno
ces orages isolés
har filan dun woni ko to gure nogay didi jiaade e fande region mo tawa der gure ujunere kemi jenay kanyum woni ko hebi ayi wakkati mo kalte o enda dun du kondan yorno horejo farjo ni demalta enda region mo tawa holliro wi kano woni jote wala e majjo sanne tankari o bandawa ciinani ko halani banimi Idrissa Adam
gari 22 sun kai shi buka
kuroji laso e didi awi tati der departement mo tawa sapo e tati le departement mo buza e jegom der departement mo malbaza do wuroji ujunere e keme jetati e chapande tati e jenai ko region on tawda awre den do wadama de handi rawani e hikka fuyo gotum sabu rawani der wakati goto on wuro chapande tati e jegom woni ko awi amma alla e wonji tagol baka di saito remobe ben nautori e awdiri njawndi din wodi awdiri ngaddani din don heja le departement fu no wodi nokku to remobe njarana kandi yeddede fadendungu no jippo no wodi nokkuje to fudda illijon
akabasu wona hacin samu su shivka
nanni leydi ngotirno dum wonno koroko tuga do mum hono wadde nyalande itande le duniya do filla renugo laddeji e jaye ner duniyaar ndu endan ko latti ko nanni hitande fu joy lewru juin won ko dum watte illu hitande temede jene chapande jeddi e tati hono fawar joni sigila mawdo male duniyaar wadan nan gam batta Allah mi cintene himbe ne wat ko tay hebi reni laddeji e jaye do leydi Niger du kondani no wodi fedde scab ummator darni be laddeji e jaye latina kan en du konna horje mu en e do wetcho Facebook o wadi noddangal yade scab ummatore kanyu e rewbe gam batte be gadda balla mabbe sanne do filla reni go laddeji e jaye o wita kena sani ayyuba en kettino
pour nous c'est une journée très symbolique
ta amin yalande non wodunde mana sanne hore hala batu hikangu haltana do filla jamde de min tokkiti wadde heba sukabe ummatore rewbe tawe hender filla renugol jaye e laddeji tawe du ardibe hausu koji labi lamu do majum gam filla jaye e laddeji hunde ko ardibe hausu leddi Niger ardini no hani dum hoja labi ko renata jaye e laddeji de mis sali harto awugol ledde e hinnade mu'en hautade e hojugol adiji yade to jama'are harto kawjaki jawdi leddi jama'are munya basi ko fi wonji tagal wakaji o waddata fata wakati witti
pour renforcer leur résilience
nanni faarje ko to milliards sappo e go France fa kan wonno ko fedde wonde jonde hore mudum goddo aadi waddude fa wallita hon nangobe liddi marobe liddi kanyi sottobe liddi ta nder region mo difa non sabe aljumaade be ngadi jodda kale ngam batte be pampander fa woda e do fikota chadal ko tawa nder mudum colonel Abdou Ibrahim kan wonno hore jo fiko ndartla deje jaito en dan difa nan ko halni bandi min gidi Abdourahman
Nous avons voulu
min kabana ania sendude golleji amen di tendande di deni himbe no gadda filla tamaki liddi himbe no jeggita filla birol kulli tawade der diam de leydi Niger ko buri hokkugo sembe woni birdi liddi dabare goto ni himbe godi kawjaki kulle gondi der diam de tamaki liddi di tan filla mu waddeti gollawol wadi gomnati juddini dabareji haura kerol kawjibe fillaka e himbe ballobe aranal no haja milliarduji sappo e go e milliongiji kema jeego e ko deki e mu de fa porje pimilin nate der filla sigila golle
pimilin et dans cette stratégie
nonni faar jondi kono leydi Niger kandu wurtini hono bata keji latiddu ko heba e do fi ko darto hono laptingol kulantade kebtede arsukuji mbastede e leydi ni enda ko latiddu kono wakkati be kokka kanani hono ko wattu lebbi sappo e jeetati gam batte Allah be burtina dum wakkati fu nenen dum waddini ko faawari jondi kono ni hono muradu o no woni hore mudum yorno mbiyeten Abdul Karim Aksar latir kany o secrétaire général kawjido fi ko darto hono itia o enda mo Niger o halani fane Mokhtar Hamadou dum on korko be gaddu enda
on veut promouvoir la
min gidana dum anda wada fu har ko darata golle basol arzuku leydi e hawjum nangude illa kokkol derol tefude arzuku o endan fa yottade e basol makko no jawdi kebani do lawol basol arzuku o endan hawjora jama'are andine dum leydi fu no hani nawtorade labi di endan sai sakito dum wada eto majjum dewtere andinore majjum du dermu no tawe no company baso jawdi o endan wontiri golle tewteru mawde gadaade e fu dimma arzuku basado on enden e foti gomnati hebi der majju no cede kebaade deedu gomnati e kominiji di enden nawtoride sigila keso o no don no gollire do enden leydi Niger itane dubi ujuna didi e laso e tati dendu eto makko wadoyti gan andude de leydi Niger no don no do tani labi di nanul
e pays conforme ou non
nani oraje leydi Niger kido Issou Mohamed kanyum wona ko himbe CDAW adi gam batte wad natu hakkunde mun dum e himbe Burkina Faso wombe lambe gam batte nardal wada don enda ilun ko jippino lam rock Mark Christian Kabore wadi warde joni dum wadi ko fawar joni kanko Issou Mohamed o hali jatle batte jegam garato na Accra kenyande endan dowu hono fawar jo CDAW on enda e do lawul majjum fara fijoy pirto ballido kon nani hono menamo Niger kanyu e farjo ni himbe Tanzania be kawri hecci Kenya asewo endanto enda kotonu kanobe jallonde bi goto goto ko be gatto ndo ndara kan ko watteto en Côte d'Ivoire dubnade en noga e tati nonno du kon nani be pido am fawar jondu kon e Uganda alarbar jetat lewru joindu endam far fila box du kon am bitado Moussa Sahabi Gado bi leydi Niger no hebo wi kanko do jama ko joyabu do inde Afrique ko yey to en Nigeria do ko darto wodobe kiloji chapande joy e nay non yarno biir en har fila ko narta hakkeji sukabe famarbe wakkati mo bolwole wonno wada dum wonno ko biyetedo hono Mamoudou Idrissa horejo suudu sereto en cinta barade andinto en do en wakkati mo bandime alamin wa char landimo minan min pirte dengal fulfulde
dume woni hakke sukabe der wakkati fitinaaji no ngada
misali suka pamaru mo wadai duubi sappo e joyi dum hadi ir suka o enden watti der ir murtul nabi en kabe e henno fu suka mo wadai duubi di enden hakke mun no rene fodde no himbe be naata abada na tuubube burti pelle murtude na gonde no kaba chaka leede e leede renirti de ngada mun fa handen kaden no wodi lawo lamu leedi joddinaangul gan renude hakke sukabe bani Allah wadi ibe jea e pelle murtude
ki so parole
dume lawo lamugol wi
protection specifique
suka fu mo wadai duubi sappo e joyi to ade sogeraku de adama sogeraku du de o wadai duubi sappo e jeetati to o yare to kunu wonno wada na to kabe de enen gonano gadi gomnatiji leede ka en du jamaama kokka sembe adol sogeraku burbe duubi sappo e joyi be deni Allah wadi suka mo duubi sappo e joyi ganno jea e pelle murtude suka o enden nangama to no tilsinon suka o enden hakke mu reni hisine huune fu ko waawo memude hakkillo makko na bonna bandu makko ir bonnere de suka o wadi fu wakkam no bonnere de fotiri fu ba suka o sardanama o waawa tajanede kite baro suka no hana hebenede to duwo de ni rafike jadon hakkillo fu kingo no tawa der cakantaraje mu o wadani duni fa hande nyawtigu lobbu de ni o nyawi dum hakke makko o accedu fa hande o yare yesu jande makko o wattedu to o welto deni Allah wadi wakati hippitere wadi himbe no dogga gan hisinde yonkiji mu en deni suka hebama wonda he saru mum ba goto to dum hakke suka o endan non dum tefa sarobe be endan be gida na be kebo dira habaruji labi daranade hakke bibbe adama e wallirde tawrabe torra der labi didu tawa filla daranade hakke cukabe den kaden der majjum idun durwo ko watta fotal hebo
ki organise la participation et la cessation des hostilités
edo yewtar ko narta hakke sukabe famarbe wakkati bolwole wonno wada kan wonno ko hande de habaru me fulful tili do nda studio kalangu sala jabi se burtini seddo nana mama adado habaruji de ngal hausankore hawtade keddi bandrabe ambe nandon dadde mu e waddu ballaga mun ko nando kabaruji de minimeto assalamu alaikum mbalen to jamwali studio
kalangu Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM Studio Kalangu